Najichanja chanja kama kuni. Jitafuta wapi nakosea step. Labda mvae fashion jenge shape. Mwishoni I start to doubt myself. Siwezi kuogelea ya maji marefu. Ndio maana bado nakuwa na kiwewe. Maswali najiuliza mwenyewe. Nisema ndapata wangu jeni wewe. Au ndo naweka kifaranga na mwewe. Mapenzi yanataka uyape respect. Commitment. Assurance. Mapenzi so oh, kitu kama pesa bengi umpe bunduki mdezi azichote.
Nitakula nitashiba. Siku nikienda kulala nitaota mapenzi. Ukisikia naimba nafura najimbia. Kama ukisikia naimba naimba mapenzi. Ukiniona nalia nifute machozi. Jua ukiniona nalia nalivya mapenzi.
Your baby when you're need my help.
My mapenzi yanataka uyape respect, commitment, assurance, mapenzi. Oh yeah.
Ipe chakula ntana, chakula ntashiba. Siku mingi na kulala ntaota mapenzi. You got baby face, your dimples and eyes, I'm lost in your world. But you are a little testy, you'll make God and me all alone. Oh yeah, yeah, yeah.
If I had to work hard, I get stamina. Cause back then I was a hustler. This time, girl, it's personal. No one is gonna break you. Drop me Mungu, Shala, Amina. And push your bitches, Amina. Baddies, look, I spend the night. Oh, baby, you deserve it all. Now promise me, no one knows tomorrow. You got me.
Pwani, ndio mwana penzi limefua dafu. Busumia moja kwa lips na shavu. Mapenzi menipiga KO, but it's okay, junasikia raha tu. Na kufeel vile wow ni feel, I say hike mesti ni real na siyo the same. Ata after hizi do makiki na fame. Jo mapenzi yangu wako bado game game. East to coast na mahaba ni ya 01. Femi 1 diyo mena kuna another one. Abadan forest itakusari. White dress kandi ya beach tukimare. No kipiga magoti nitasema I do. Pale caption, insta, story my boo. Hini one love, baby yakuna mapart 2. Jina yako nimechora kwa roho kitara juu.
Na langu jimi,
chora.
Ebu tandike moyoni,
chora.
Tena ukamishe nagu
chora,
usiku nyote ndotoni.
Chora,
jina langu jimbi.
Chora,
hebu niandike moyoni.
Chora,
tena ukamishe na gundi.
Chora,
usiku nyote ndotoni. Aya.
Chali bora majomos, wote kulavu, wote kumonos. Wote kulavu, wote kumonos.
Lodi kuwa kaza kaki funiko ya gas. Alhamdulahi bora akobash. Awe rak fulani bora ana as. Ama ni tiang fulani amepewa sas. Ha, kila mtu atapata sazi yake. Ha, hope msi ya kukamna manzi yake. Kila nyani atete kazi yake. Kinyimu adiche nyewe sitabi yake. Rat race ni tambape. Sugua safi sadi wake. Wengine patense kama gabe. Dani na bigens ndo manake.
Nikonye nenda home nywe. Juzi mashika. Nikurure. Gari sina jomta. Sina jomta. Gari sina jomta. Sina jomta. Gari sina jomta. Seti sikupendi Mariana we. Sikutaka mtotongo fanane na we. Ta sikutaka mbugengu windane na we. Padake skuzi wa play mascara we. Yehudi wa Muranga kichomba ya kiwalai. Sizi ona haa nikinyorea da. Na hizi mabidhaa naona nikichorea. Takada wakadhaa na chikini za muria.
Nataka mkunye nenda home nye. Juzi meshika mkururi.
Gari sina jomta. Sina jomta. Gari sina jomta. Sina jomta. Gari sina jomta.
Mamusha na ngwari mwamusha kama shake. Shit, mkate ama cake. Napiganga breakfast na sindagi break. I beg, I laugh and comment. Nilingiza Xbox kana cheza FIFA. Diva, vile umeiva. Nasikia wacho mana I deliver. Kabariti, nasikia unafika.
Mekunye, nenda home nye. Juzi meshika.
Dustin ikatoa rangi ni na swali shaipewa ukatetemeka miku hii ni dafu na divide by two ninaboza shireni full vibe usini mbogi na riko akisam
tumbafu atidema liundwa kutoka kwa mbavu gumbaru sikuizi nilisare za manyaru saru wa manyaru kibiriti kifaru wasa kalaita hiyo nyaru ni after dem yangu ye umon batumaliza na laughter me ni firefighter heavy lakini lighter dark ninja lakini future ni brighter na saka dem moja ametoka juu Jamaica
Sharabara na kata, mera papa na kata, kwa kuroga mingata Kama sadaka, na mpula ni sadaka, kapura ni mekata, ni chumana
Masi kamata, banduka we nani, tutunafanya mama ziwa na di Stata fast, tatamuka indo mi, kima kwa fiti, baka kima di
Now hear this
I say, body your problems. For a minute, thank God for your life. Live true and honest to yourself. You should never lie. Usiku furu chome, rada safi bora tu kujinice. Put a smile on your face. I am Aisha, you only live once. Whichever the matter the case, nashukuru Mungu ana bless. Sisikize maneno ya watu takondae.
Takondae.
Juhudi na hasa ni zako. Kujituma na kumwaga jasho. Chorea maneno ya watu takondae.
Takondae.
Ama ni wakushikisha shikisha. Ni wakulewa
lewa.
Ni wakuchoma
choma. Lewa shikisha.
Ama ni wakushikisha shikisha.
Tunenua ikroni nwe ni misuli Heshima idumu tukibonga nisuli kama mimi staki madrama niko juu wana hate na bado uko underman mini bazuwe bado ni kijana teka chick please buda punguza kujigamba
maguji na majampe maguji na ma maguji na majampe maguji na ma maguji na majampe maguji na ma maguji na majampe maguji na ma
Inteko booze is alarming here.
So bad.
Ulevi atmosphere. Wanjo hi tamzo dia. Afkunywa doll my dear. Kidnapping of booze is rampant here. Eka Nairo fia. Eyo boo is here. Sulini ya chia.
Put it down, 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 let loose. Put it down, 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 let loose.
Nimezungukwa na nyonyo nikinyonya ma drinks. Wamebeba mamizigo zinajaza ga jeans. Hatufanyi video call, situfanye booty call. Come over girl, horizontal vertical. Dakitari wakafuti nimekuja kupin. Kama hii ni baraka itakuwaje sin. Chafu wanga sin, tunakuja na bin. Shida gani my idea, booty down don't fear. Tunatesa this year, that's a main idea. Kana kanikora kena beer this year. Tu baby don't fear, get down my idea. Gotea gear battle, journey yako walking.
Intake of booze is alarming here.
So bad,
ulevi atmosphere. Wanjo hi tamzo dia. Afkunywa doll my dear. Kidnapping of booze is rampant here. Eka Nairo fia. Eyo boo is here. Sulini ya chia.
Put it down, 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 get loose. Put it down, 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 get loose.
Nail kata vile na kata kucha. Mpate booklet amasha na wasupa. Jembe tenji mipiga lumbu duku. Jicho nyamba taya nimechombo toma nduku. Hey, hey, utafika babe. Nikona busy, ye plani neza kutekea. Koko shuo yuko busy, neza kungojea. Sing along, goma zango vile mochorea. Niko high all day, nazima kerea. Nastana kote kwa kicho na socks pia. Wanaita kama rengine, so mina wapea. Tunapati ndani kwao, situ kutekea.
Intake of booze is alarming here.
So bad,
ule the atmosphere. Wanjo hi tamzo dia. Afkunwa doll my dear. Kidnapping of booze is rampant here. Think an Iro fear. Your boo is here.
Zimba kazi, zimba kazi zizi. Ana sura ya binti na kilizi. Nikizi wijua kimpandiziski. Sitishiki ni kalitiki. Zimba kazi, zimba kazi zizi. Ana sura ya binti na kilizi. Zimba kazi, zimba kazi zizi. Ana sura ya binti na kilizi. Zimba kazi, zimba kazi zizi. Ana sura ya binti na kilizi. Nikizi wijua kimpandiziski. Sitishiki ni kalitimiki.
Kumbambe ni bambe tu bambe. Shake your bum bum, muziki tam tam. Bambe transporter, Johnson Stadium. Kenya mambo VP, are you happy? Zeni happy, ubulamu wesi wumbi. Uganda mambo VP, are you happy? Zeni happy, ubulamu wesi wumbi. Africa mambo VP, are you happy? Zeni happy, ubulamu wesi
wumbi. Zimba kazi, zimba kazi zizi. Ana sura ya binti na kilizi. Nikizi wijua kimpandi ziski. Sitishiki, ni kalitimiki. Kaiku bambe ni bambe tu bambi.
Osha foreclosure, man I have a thing for wabosha. I need Bambi, can you bubble Bambi? Missy to Aaliyah, can you handle Dambi? Niko na ray of hope, wapi amba rose. Ni mkamba, solid I kulamba dose. Sina kamba, kutai na si ezi lose. Lose not, hii ni suicide note. Take notice in case me ni shushe ro. Take notice in case ni kushushe ro. Take moti in case ulale 444. Kuna bitches chihuahua na kokoko.
Zimba kazi, zimba kazi zizi. Ana sura ya binti na kili. Nikizi wijua kimpandi ziski. Sitishiki ni kalitimiki. Kaiku bambe ni bambe tu bambi. Kasi ndizi matoke na nana. Kasi mbuzi basi mtakunana. Kasi nyolo tutaki maene.
That's 8K.
Fire!
ngore nimeamka na mimi nao takajua nishatumia punch na hata sijapumua siwezi ringa na hii mwili juu ni maua demo unazeeka damu pesa unatambua ilikatia ulengo kwa kukubali man na sijazoea hivyo sikumuliza kayo kuanga na Charlie man juu sijazoea hivyo nimezoea hivi kucheza na matiti play na my big things kono panic kono big team seti ni jealous unatibudo na bo seti ni wivu unatibudo na bo seti ni jealous unatibudo na bo seti ni wivu unatibudo na bo
nina kinyambi na kitashu mtatr ni Guzman yani madidi the man nina manchling na mangoto za kizintin matibia nikiwa dress of this na mabaroda miukashi na kinyambi
kwenye matiki ukidiki down nichi
na ukini praise exo bako yukoria ii ni kukufanya kadu mepachi kizintin na maayela wenye bomba
aje
ni masi wando kubonga
aje
na kauka na fiwe nyonga
aje
kauka na fiwe nyonga
aje
yokuonga ridi ya kisabu mara utat kibir mkufanyia kama sutra uzga nipate kau mibugda maluda aluta alafu kutia uba mumonyesha Chuban sativa yononyesha change saliva mimsho vile ameiva na ro inasema ni yetu ina prefer demani te bro mimi guy mimi demani te bro mimi ndaka bang bros
ilikatia ulengo kwa kukubali man na sijazoea hivyo sikumuliza kayo kuanga na Charlie man juu sijazoea hivyo nimezoea hivi kucheza na matiti play na my big things kono panic kono big team ilikatia ulengo kwa kukubali man na sijazoea hivyo sikumuliza kayo kuanga na Charlie man juu sijazoea hivyo nimezoea hivi kucheza na matiti play na my big things kono panic kono big team
na mageto tukisiti tundere leo tunachana adi za mbere itapedi akirol nikipuff dirty girl ikibounce on your back Casper kuna mag yende round ha ha haga yako chaza ground na matambla kwa whole kana dance kakitamba kwani ni kesho uliza murio hukudi kwani ni kesho uliza murio hukudi
okay yo watagwa ni aje joni hola kuna bees miuski zanga tu ganji siwaski cheki jamaa hii ni uganga nimechanganya na bidi cheki zo takataka si believe takataka kwako kwangu ni do na ukibeba tobacco beba lindong cheki fala meingia kaalia kidole cha kati kati na kuja kasima na dai beef makinika weni simba na una dark nikifika leni diva miutambua senyorita nika fine na afrika
ilikatia ulengo kwa kakubali mena sichezoea hivo sikumuliza kayo kwanga na Charlie man juu sijazoea hivo nimezoea hivi kucheza na matiti play na mapiti
yeah hadi Monday ni kazi Tuesday ni got to Monday Wednesday si jale Thursday na ngoja Friday oh la 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 la
Twende, tukorido sai adi mangware Kina kemboi wamefika na walales Hakuna gravity kwa mongo ni mabale Najisikia kuna kakitu kwa wallet Mtani litoka hadiki wa manches Siku pitia kibandaski kwa madhe Saika tumbo kameja kuna gases Juu ya kunyonya jugs ipendangi glasses
Nathani, sato ndakwa na ganje ni nani Hata taka makali tayari Buda sai niko maji na imagine Mande na niko kazi Mini big boys yezi gusa toy Missy role model ni avoy Na mbona buda nikileo Iwaribu ganji nikisema pewa Ati mande ni kazi Tuesday ni cash to money Wednesday si jale Thursday na goja Friday Ola la 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 la
Karibu Kanairo, karibu Kenya Kujani kushova koza wa Kenya Tuna talanta ya kucheki weather Iyo jua ni ambua Na nikali, nikoshua Ukiwa kijani usikia umeboeka Ukiona memes unaanza kucheka, yo ni Kenya. Bati yako mbaya ukichoma picha, utapewa hashtag hapo Twitter, utatrend. Customer Kenya ndusema asanti, nani yeye amelipa naseme asanti badala ya muzaji. Karibu Kenya, tunatabia zetu tu, tu. Karibu Kenya, sima saimara tu, tu. Tuna madem, peng, peng. Mamurio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya, tuna madem, peng, peng. Mamurio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng. Kanairo, tabia ya wa Kenya ya kutuma mail. Ulituma mail, uda nilituma, kwani hukuiona? Hiyo ni uongo. Customer Kenya kisema nitarudi, kila Mkenya anajua huyo arudi. Mkenya kenda choo naone kuna mtu, bado atabisha na ulize kuna mtu. Masana Mkenya lazima tachelewa sana, lakini sherehe tunafika mapema tena sana, na tunateto umetuweka. Karibu Kenya, tunatabia zetu tu, tu. Karibu Kenya, sima saimara tu, tu. Tuna madem, peng, peng. Mamurio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya, tuna madem, peng, peng. Mamurio mabazeng, lugha ya taifa ni sheng, sheng. Kanairo,
baddest DJ straight out of East Africa, DJ 38K Mazil.
Kila mtu anitaki ndani.
Ni nani huyo? Hataki ukae ndani. Ni nani huyo? Hebu sema wili.
Sini nani na yule nani? Alafu nani akaambia nani?
Maneno maneno weachia Mungu. Mapenzi ya Mungu ndiyo ya muhimu.
Mbona wewe size? Nikipiga simu kwani wewe unanilenga? Unapea simu shami, aniambia sio sahi.
Wenjili ulilenga, pepo ulipenda, na vile Yesu ametenda, wewe ukamlenga wili.
Mbona wewe size? Nikipiga simu kwani wewe unanilenga? Unapea simu shami, aniambia sio sahi.
Wenjili ulilenga, pepo ulipenda, na vile Yesu ametenda, wewe ukamlenga wili. Nilikukanya usipende wawili, una watoto na wawili.
Usijali naomba gaga, magoti na piga gaga, kwa sirika dada naomba gaga, unaomba gaga, sitanganywe na mauno, ni kazi na piga uko, hivyo kuzo mejificha uko, kwa mateke wa kwende uko.
Shetani alikudanganya,
no,
ukajichanganya,
no,
kwa Yesu kuna lipanga, ukicheza moto utajipanga.
Gaskio ni kwambie,
fungua mlango niingie. Mambo flani unifanyie. Nami pia nijisikie. Kama penzi ni pesa, ungesema mapema. Hata kama takosa, juu yako takopa. Kama penzi ni pesa, ungesema mapema. Hata kama takosa, juu yako takopa. Unambie, niambie, 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 niambie. Oh, nisikie, 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 nisikie. Unambie, niambie, 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 niambie. Oh, nisikie, 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 nisikie. Kama mapenzi ni pesa, sema mapema. Hata kama ndakosa, juu yako ndakopa. Kama penzi ni pesa, ungesema mapema. Hata kama ndakosa, juu yako ndakopa. Shika kitu, nipe danse. 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 Tega sikio nikwambie. Fungua mlango niingie. Mambo flani unifanyie. Nami pia nijisikie. Kama mapenzi ni pesa, sema mapema. Hata kama ndakosa, juu yako ndakopa. Kama mapenzi ni pesa, ungesema mapema. Hata kama ndakosa,
usiku mmoja na wewe. Usiku mmoja na wewe. Usiku mmoja na wewe. Usiku mmoja. Ndio kwichi. Sasa sambua tena bila kikomo. Naifinya kwa ndani. Na che kituwa. Ninapiga shift double deka. Sina muda wa kudeka. Mapenzi yasha nipiga chenga. Kizengua minasepa. Ninapiga shift double deka. Sina muda wa kudeka. Mapenzi yasha nipiga chenga. Kizengua minasepa. Nataka usiku mmoja na wewe. Nipekeje hadi chei. Ila mapenzi ni wei. Oh ah, ah yeah. Nataka usiku mmoja ni wei. Nipekeje hadi chei. Ila mapenzi ni wei. Oh ah. Nikote pe kama gypsy zege. Usiku mmoja ni wei. Nitembeze fimbo ya utembe. Usiku mmoja ni wei. Nikote pe kama gypsy zege. Usiku mmoja ni wei. Nitembeze fimbo ya utembe. Usiku mmoja ni wei. Ninataka usiku mmoja ni wei. Usiku mmoja ni wei. Ai wei. Usiku mmoja ni wei. Usiku mmoja ni wei. Ninataka usiku mmoja ni wei. Usiku mmoja ni wei. Daddy over. Hey. Usiku mmoja ni wei. Usiku mmoja ni wei. Ninachekecha. Nichekecha. Pa. Nichekecha na chekecha. Ninachekecha. Nachekecha. Nachekecha na chekecha. Ninachekecha. Nichekecha. Pa. Nichekecha na chekecha. Ninachekecha. Nachekecha. Nichekecha na chekecha.
Get in touch with your DJ on Facebook and Instagram at DJ38K. 38K.
Asubuhi kumepambazuka, wa ubafu sikoni. Shazoya tunamka wawili majirani, totaza maje usoni. Anza kusali nomba kwa rabuka, ikikipengele siponi. Misi ntabagi kiwili wili, ina mana liofanya utewe aoni. Kipi nimetenda kibaya, au kukupenda lifanya vibaya. Eti nangu sizioni, mefungasha virako vyoto, mefunga funga. Umeniacha kwa ubaya, ila sinabudi kukubali haya. Yani niwe wavichochoroni, etene pita mbele sindano nwe dunga dunga. Ife kweli dali, unanipa maumivu mpaka. Oh dali,
mwili utakonda nitachaka. Hafla na kumbuka mbali, umekosa uvumilivu hata. Au penzi lako ghali, pengine sina chambi ndo umenikata. Mweza koroho, bado ina nyuma. Iweje mzito mzito unitwishe. Shazima koro boy, ona kwa peji za udaku wameweka nuta. Sina uzima sito boy, unitaki katu na mchanga umeputa. Umeweka dhima niko boy, utakini thubutu umeweka tuta. Yamezizima sicho moy, kisu changu kutu nyama inakivuta. Umeondoka bila kusema sababu ilo kufanya uende. Ungeandika tabarua ningisoma nitake ama nisipende. Hata kama umenichoka ya nyuma ungevuta taswira. Taswira wakati mali tumetoka imekuwaje umeweza kuzira. Kuzira ifi kweli dali unanipa maumivu mpaka dali mwili utakonda nitachaka. Hafla na kumbuka mbali, umekosa uvumilivu hata. Au penzi lako ghali, pengine sina chambi ndo umenikata. Mweza koroho, bado ina nyuma. Iweje mzito mzito unitwishe.
Kando sikitete, ajali kila kukicha. Ex wako anamtoka mafumo ili unipote. Kweli mnatumia na picha, tena nakunganisha bando ili mitete. No mana vika ukivisa, au labda jirutishe jano utajitete. Upe kimia kimia na chachu, mana unavyo msifiaga kwa insta. Naniona kima unajichetu, etili kulazimishaga unapita. Umenisima umenibitu, sidhani ataka shakunjaga andika. Nisha kupima nekukundu, ya ili nisha lipijaga. Kina marifika sana, lololo, ya nibora tufanya iwe. Tusiendele, basi nimeshindwa mire. Kukona yeah. Ekitufe tuzikwe wote, yani kudhamiria chochote. Nafsu mekatili katili, acha tu ni kukimbie. Na kuridhisha mana kupa vyote, kweli na udumia chaote. Basi we batili batili, picha zisi nirudie. Bebe, tumbe kimia kimia na chachu, mana unavyo msifiaga kwa insta. Naniona kima unajichetu, etili kulazimishaga unapita. Umenizima umenibidu, sidhani ataka shakunjaga andika. Nisha kupima nde kukundu, ya ili nisha lipigaga.
Missy lover girl, in case you don't know. Sio kama yule dem, oh no. Na kama njiwa, anavyo pepea. Roho yangu, unailemea.
Kasura pia, unipe ya chumbani.
Wani moto, oh, wani moto.
Juanjo kwenye hema wamekutesa sana mino chanda chema na wapambe wale wasiopenda mema wanatuombea vita sisi Chadema.
Yani umoto hausini na pa maneno ya ulimi nisho sadike moyo kadupenda viwewe basi kumbatie hadharani. Unipe ya chumbani.
Wani moto, oh, wani moto.
Pete yangu, pete yangu, pete yangu. Weni kama pete yangu.
Confidence nisha nyanya zile ma evidence tukeza pindana coincident nyongeze tu feeling kwa agreement. Hello, hi me.
Excuse me, why me?
Sorry, it's you, I mean.
Why do you have to call me? Me
nimekuita miju na kama hada half neza kapo si tuteka photograph neza kuandikia love kama autograph full stop next paragraph. They call me Mamuluki Kamikaze. My teacher used to call me flabbergasted. Yani, mini mutu bloody fucking.
Sasa ni naona tunaenda kukua watu bloody fucking.
Ha, umeni bamba viledli. Ukipenduka na deadly. Siadu nifanye your bestie. Nipatie ata kama ni friendly. Nipe. Nipe. Say yes, turn funza, of course yes. Turn chunga, of course yes. Kila kitu unataka, I'll say yes. Kwanze baby step, you have to bend this. Move slowly, zungusha your hips. Then slowly, touch your lips. Say yes, oh yes. Send it off tight, stay in your position. Usi mind babe, kwanza tumalize mission. Nakupea ma real type and a fiction. Sika type babe, nilikuwa nimekaa sana. But umeni bamba viledli. Ukipenduka na deadly. Siadu nifanye your bestie. Nipatie ata kama ni friendly. Nipe.
Vile na bam bam, polis wana ubaya. Demo wako vile mahanjam, na misi na ubaya. Kuseo ni te handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mini liwa acquire. Tulikuwa na Pamela, shule moja ndani ya kwaya. Squeezy vile na meza, mara moja utagwaya. Nana ringia sana flat, tami hana taya. Hakuna kila kitu, kitu hana gani haya. Mtotongwa kitu wa KU, mtakata. Hakuna gama somo KU, mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Baada ya wiki mbili, ashajua reproduction. Dovu ni ku tabidi wani juu basi weka mkono juu yes you you love uni ku tabidi wani juu basi weka mkono juu yes you
yeah.
Na pull up nangali ya kalanguin kana fanyanga safcom. Liku kasiku lakini kombato ni custom. Benga nalia
mi upenda vile una lap njo.
Baju sitaki kolona girl, please put your mask on. Nekwendeche pamelo meza katembe. Anapenda lollipop na lamba kapele mende. Lazima kwe mukamba jine apili ni mwende. Minasika mademu wakamba wanapenda make. Kame karibam bam kana kaka mama raya. Naka show tunenda London but kumbe ni odhaya. Ndako saji kupenda tam tam na jine kwanza Brian. Dema naka screen ya Samsung so vidole story quiet. Uficho make you all my studio pata PhD. Tupatana now Kilimani kama CUST. Social media, no social studies. So nowadays ukita kutikitha we mambie mkafanye GHC. Wala wame soma ndio sambuli ya homology. Ata reproduction piercing topic wa biology. Bora kuna chemistry Pamela can just follow me. Vile ndofu kukwa noma sana nyaka buogoji. Sina marafiki stack mbogi ni screw. Munataka mblande kiasi ndio munisu. Isiti ya usherati tabia mbovu ni true. Big up to CRISPR, washaju wa ndovu ni cool. OG
aki wala yusha tujuu. Basi weka mkono juu. Hey yes you. You ndovu ni cool. Aki wala yusha tujuu. Basi weka mkono juu. Hey yes you.
Okay, mbebe, nashanembe napenda form za kunlenga lenga. Ana kamla mibati na memesoteka. Nimezoya njerinda luna violeta. Nimezoya msupa kinroll ya kapela. Atena gorilla wall siwezi penya. Unadai mate na kwa form za ketepa. Ka uwezi buy your drinks ibasi kwenda. Mina kupa kiss kwa kiss na kill your status.
Tabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Hey, yes you.
Yeah yeah. Hey.
You.
Where where?
Alvin Brown.
Okay. Kama sisi bai gari nitabai mzinga bora zote zinatubeba.
Okay.
Kadema naitwa Karen na tabia nzaka yole bro mwambie kwenda.
Okay.
Haka kadembuda nikasupu kanapenda supu na nikapumbu.
Okay.
Nyusi ya rakishe ya hituku. Nizingri na nisuzu na kinyamba ya jishuku. Nilikasuka kwanza nkiwa saloon.
Okay.
Nilipenda dhudha kama nilidhigun. Washa pulizi ya moshi kama balloon. Sai Canada indizu nezathani baboon.
Wow.
Maziwa waga waitama waga maroon. Nilisikia juwa kali alienda kwa moon.
Okay.
Nilithani simple boy waga cartoon. Nilipata anatoa lunch ma afternoon.
Okay.
Kama sisi bai gari nitabai mzinga bora zote zinatubeba.
Okay.
Kadema naitwa Karen na tabia nzaka yole bro mwambie kwenda.
Okay.
Haka kadembuda nikasupu kanapenda supu na nikapumbu.
Okay.
Ita nyusi ya rakishe ya hituku. Nizingri na nisuzu na kinyamba ya jishuku.
Miutusi buda yako niko immentali. Miushika haga periodically. Kama Moses kata maji biblikali.
Okay.
Ye unyamba kande nga za military. Akiona penchora saba physically. Sikia wansa spirit niza spiritual. Team siwezi betia ni arsenali. Kwa unadai vita broken individual.
Okay.
Kama siwezi ba
anger on the beat.
Knock knock who's there bazenga. Baby kona come come na dera. Lafu kona twak twak kwa meza. Ukiuliza why na lenga. Mbona siji chochi mini fadela. Leo kitako uneza nita Mandela. Na ukidai tuende dry kwa kecha. Kini dai hivo hivo napenda.
Napenda msupa mauru ngoko neza ngoa. Kudunga dera na mahaga pe usonga. Koko kani kito kona kutogo ikubonga. Teza na yo kitu akiri vasi nkani gia. Teza na yo kitu sezi baya sezi pia. Chukia bia kama tabanja nite bazu. Kuna jani toju si toje ni wakanzu. Kame dunga dera itabiti mdunga kanzu.
Knock knock who's there bazenga. Baby kona come come na dera. Lafu kona twak twak kwa meza. Ukiuliza why na lenga. Mbona siji chochi mini fadela. Kitako uneza nita Mandela. Na ukidai tuende dry kwa keja. Kini dai hivo napenda.
Bediko si bed, iko ya shang. Bediko si bed, kuna ya mbao.
kama tezi joshi bed kulala down na for wine party bed naura usha before kifo omba before meda puff zam luka magnota bila masi uwanyao logo tutakana kwa desi angata territory utamaka utangasha eyes in the room and they zoom you send me a new this is zoom room tang tong za you delimuzi zoom closer zina look
sidi ya mabu you knock knock who's there bazenga baby kona come come na dera Fuka una twak twak kwa meza Ukiuliza why why na lenga Mbona siji chochi mini fadela Te ukitaka uneza nitia Mandela Na ukidai tuende dry kwa keja Kini dai ivo ivo napenda
DJ 38K Yeah man speak of them money Them cash, them ladies Everything, everything, everything DJ 38K spill it for them Yeah man
Napenda kubank Okay, let's go
Nakesha kabu Nakesha kabu Nakesha kabu Nakesha kabu
Got you B
Nakesha kabu Nakesha kabu Nakesha kabu Nakesha kabu
Kane Nagula mtaji tutajuaga kesho
Nakesha kabu
Kepo pesa ya maji la metorea jasho
Nakesha kabu
Oya mapenzi konyo
Konyo
Nimeinua mikono
Kono
Kama nzikangu na my best friend Nimekuta wanakula mdomo kwa mdomo
Aya
Sikia sasa om kuna uyo nyangema DJ Kutwa nyimbo za kizungu sijua na jikuta jiga
Nakesha
Na kuna jirana na kibenten Usikuwa na pele kwa moto kelele kakuna msiba Fuck
Nakesha kabu
Leo litakufa jitu
Nakesha kabu Nakesha kabu
Mtani uwa umu
Nakesha kabu Nakesha kabu Nakesha kabu
Badi badi badi
Nakesha kabu
Baby kaniacha usiku mezidi kuwa mrefu
Nakesha kabu
Wenzangu wanaelea mini lizama kina kirefu
Nakesha kabu
Oya wanangu kina
Kina
Mwenenu nilizama kina
Kina
Nilimpa macho matatu na show za kibabe tatuka mchora jina
Jina
Sikia sasa kusema kweli nilihudumia ili asipate shida yaka niona danga
Nakesha
Yani wala kunihulumia licha kumfungulia duka mpaka nyumba nikapanga
Nakesha kabu Nakesha kabu
Leo litakufa jitu
Nakesha kabu Nakesha kabu
Mtani uwa umu
Nakesha kabu Nakesha kabu Nakesha kabu Nakesha kabu
Bado nipo nipo sana mtani kuta kesho
Nakesha kabu
Leo kitanda changu ni counter Ntali misi ghetto
Nakesha kabu
Oya wanangu ghetto
Ghetto
Mi ntali misi ghetto
Ghetto
Ata nikipatla pepe tamwaliza na toy wanangu sirudi ghetto
Ghetto
Sikia sasa kuna jirane na jikuta mpenja kutwa dirisha ni kwangu makelele ya kantanda
Nakesha
Na kuna swala misi jalipenda homu wame nipa skendo eti na unzaga ganja
Nakesha kabu Nakesha kabu
Leo litakufa jitu
Nakesha kabu Nakesha kabu
Mtani uwa umu
Nakesha kabu Nakesha kabu Nakesha kabu Nakesha kabu
Get in touch with your DJ on Facebook and Instagram @DJ38K 38K 38K